God is good.
Gud er god.
Jesus is alive.
Jesus lever.
How many Norwegians do I have today?
Hvor mange nordmenn det her I dag?
How many kingdom people do I have today?
Mange Guds rike folk det her I
dag? Oh, yeah. Kingdom people make a lot of noise. Yes!
Kan jeg få så mye monitor som mulig?
I have put an alarm clock on. It's in my pocket.
Jeg har en alarm på mobilen I lommen.
So we will finish for your coffee break at the right time.
Så vi skal ta en kaffepause I rette tid.
If I have any more coffee, then I may turn into a Norwegian.
Hvis jeg drikker mer kaffe nå, så blir jeg kanskje norsk.
Or at least I'll certainly start shaking and wobbling around a little bit more.
Eller kanskje jeg begynner å skjelve og ryste her oppe.
I'd just like to share two quick testimonies with you just to help us with understanding of what was happening last night.
Jeg vil bare dele to raske vitnesbyrd med dere sånn at dere kan få en hjelp til å skjønne noe av det som skjedde I går kveld.
I was in a meeting very similar to what was happening last night in America a couple of years ago.
Jeg var I et møte som lignet veldig mye på det vi hadde her I går kveld I Amerika for noen år siden.
And in this particular meeting, all the people that needed prayer came and lined up at the front.
Og I dette møtet, alle som trengte forbønn kom opp og stilte seg opp foran.
And the first lady that we went to on the line, I went over to her and looked at her, and her friend came over and said, she can't hear you because she's deaf.
Og den første damen som jeg gikk bort til for å be for, venninnen hennes kom og sa, hun kan ikke høre deg, for hun døv.
Well, that's good because it's not about the words that we pray, but the action that we take.
Det greit, fordi det handler ikke om ordene vi ber, men den handlingen vi gjør.
Jesus said that we would lay hands upon the sick and they would recover.
Jesus sa at vi skulle legge hendene på de syke og de skulle bli friske.
And so we just put our hands on this lady's ears.
Så vi la hendene på ørene til denne damen.
And we just stood very still.
Og vi sto der ganske stille.
Again, it's not about having a feeling in the moment.
Og igjen så handler det ikke om hva vi føler der I øyeblikket.
It's just being obedient to the promise of God.
Men det handler om å være lydig mot Guds løfte.
And so we stood there for maybe 5 or 6 minutes.
Så vi sto der I kanskje 5-6 minutter.
Just with our hands on our ears.
Bare med hendene våre på ørene hennes.
And then we took our hands off her ears.
Så tok vi hendene vekk fra ørene.
And we said, can you hear us?
Og sa, kan du høre meg?
And she went, wow!
Så, sa hun.
Wakey, wakey.
Våkne opp.
And instantly,
are you okay?
Solveig, are you okay?
Are you going to great, Solveig?
We have a defibrillator.
Er det noe som har en sånn hjertestarter her?
Instantly, Jesus opened her ears.
Momentant så åpnet Jesus ørene hennes.
Instantly, Jesus opened her ears. Now, when something like that happens, the church all like to get involved.
Når sånt skjer, så ønsker menigheten å bli involvert I det.
It's as if a faith switch goes on.
Det som om du slår på en sånn trosbryter.
But remember, it's got nothing to do with feelings.
Men husk, det ingenting med våre følelser å gjøre.
Everybody gets to play in the kingdom.
Alle får være med og spille I Guds rike.
Yeah, let me see your hands.
La meg få se hendene dine.
Look at those pieces of meat on the end
se
of your
wrist. Se på disse kjøttstykkene på hendene og armene dine.
That's all God needs.
Det alt Gud trenger.
That's all God needs, and he just needs you to believe in the promise.
Det alt han trenger, at du tror på løftet.
So we continued to pray and the whole church got involved and there were miracles and miracles and miracles
so
all the way along.
Så vi fortsatte å be og hele menigheten ble involvert og det skjedde mirakler på mirakler.
And I came to a lady in a wheelchair, Mrs. Smith.
Jeg kom til en dame I en rullestol, fru Smith.
She had her oxygen tank with her and everything else was there.
Hun hadde sånn oxygenbeholder med seg og masse utstyr.
And I said to Mrs. Smith, why are you here? And she explained that she had a cancer in the blood and that she was very, very frail.
Og jeg spurte hva som feilte henne. Hun sa hun hadde blodkreft, og hun var svært svak.
So I said, well, we're just going to pray.
Så jeg sa, vel, vi skal bare be.
So we laid hands on her, and we began to pray, and began to pray, and then when we felt that there was nothing else to pray for, we took our hands off.
Så vi la hendene på henne, og vi ba, og vi ba, og når vi følte at det ikke var noe mer å be om, så stoppet vi.
I said, how do you feel now?
Og så spurte vi, hvordan har du det nå?
She said, I feel exactly the same.
Hun sa, jeg føler det nøyaktig på samme måte.
I don't feel any change at all.
Føler ingen forandring I det hele tatt.
I said, well, that's fine.
Jeg sa, det greit.
Because Jesus is the healer.
Fordi at Jesus helbrederen.
And when we put our hands on people,
og når vi legger hendene våre på folk,
we expect the process to begin.
så forventer vi at prosessen starter.
So she left the meeting and I didn't see her. I still haven't seen her again, but a number of months later, the pastor from the church in America was in my church in Cardiff.
Så jeg gikk derifra, jeg har ikke snakket med henne siden, men for noen måneder siden så var pastoren I hennes menighet besøkte oss I Cardiff.
And he came to me and said, "Do you remember Mrs. Smith?"
Og han kommer til meg og så sier han, "Husker du fru Smith?"
I said, "That's right, the lady in the chair."
Ja, jeg sa det var kvinnen I rullestolen.
He said, "Yes, she left the meeting exactly the same as she came in her chair."
Ja, sier han, hun forlot det møtet på nøyaktig samme måte som hun kom I rullestolen sin.
She went back home and she refused to come to church again.
Hun dro hjem og hun nektet å komme på møtene igjen.
And she stayed in her house.
Hun var I huset sitt.
And then he said, "Just last Sunday."
Så sa han, sist søndag.
Mrs. Smith walked into the church.
Så gikk fru Smith inn I menigheten.
To give a testimony.
For å dele vitnesbyrdet sitt.
And her testimony was this.
Og vitnesbyrdet hennes var dette.
She said that the preacher came and said that when we lay hands upon the sick, we will recover.
Hun sa, predikanten kom og sa at når vi legger hendene på de syke, så skal de bli friske.
So I believed what he said, and therefore I believed that healing was beginning in my body.
Jeg trodde på det han sa, og derfor trodde jeg at helbredelse var startet I kroppen.
Even though I couldn't see it, and even though I couldn't feel it, I believed that healing had begun at that moment.
Selv om jeg ikke kunne føle det, og jeg ikke kunne se det, så trodde jeg at helbredelse hadde startet I det øyeblikket.
So she said, "I went back home and I stayed in my chair, and every day I believed that I was going to be getting better."
Så jeg dro hjem, jeg var fremdeles I stolen min, men hver dag trodde jeg at jeg ble bedre.
And every day that I saw an improvement in myself, I began to give thanks to God, just to remind him that I'm aware that there is a healing process taking place in my body.
Og hver gang jeg merket en forbedring, så ga jeg ære og takk til Gud, bare for å minne han om at jeg la merke til, eller at jeg trodde på at det var begynt en helbredelsesprosess.
She said, "I've been to the doctors, I've been for tests." She says, I've received strength back into my body.
Jeg har vært hos legen, jeg har gjennomgått tester, jeg har begynt å få styrke tilbake I kroppen min.
But I said I wouldn't go back to the church until the doctors had said that I was well.
Men jeg ville ikke gå tilbake igjen til menigheten før legen sa at jeg var frisk.
And I'm here today to tell you that the doctors have given me a clean bill of health.
At legen har erklært meg frisk.
Jesus heals.
Jesus helbreder.
Yeah. Remember this, healing is a process.
Husk dette at helbredelse en prosess.
It has a beginning.
Har en start,
and it has an end.
Og så har det en avslutning.
We all want healing to happen in the instant.
Vi ønsker alle at helbredelse skal skje sånn umiddelbart.
And it can happen like that, and it does happen like
og
that
det kan
a lot.
Skje, og det skjer.
But in most people, in most cases, it has a process. It can happen at the beginning of the meeting and finish by the end, or it can go on for a number of days. But Jesus said that we would lay hands upon the sick, and they would recover. So that he's promising that there's an end.
Så det kan skje I begynne I starten av et møte og bli avsluttet I slutten av et møte. Men Jesus sa vi skulle legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet, og det kan være en prosess.
So when hands were laid on you last night, and
when hands hendene ble lagt på deg I går kveld,
the process was begun.
Startet prosessen.
Now we just need to give thanks every day for the process that's taking place in our body.
Så nå må du gi takk hver dag for prosessen som skjer I kroppen.
Because what God begins in us, he will complete in us.
For det Gud begynner I oss, vil han fullføre.
So long as we keep on believing.
Så lenge vi fortsetter I tro.
We have to keep on believing.
Vi må fortsette I tro.
Yeah, unbelief. Unbelief is like a sin, is sin in the church.
Vantro sin I menigheten.
Unbelief switches us off from the supernatural work in our life.
Og vantro kobler oss fra Guds overnaturlige verk I livene våre.
And it's very, very subtle.
Og det så snikende.
Yeah, it sneaks on in there.
Det sniker seg.
Yeah, and it's accepted. Oh, well, maybe the prayer didn't work this time. We'll wait for the next preacher to come along.
Og det blir akseptert. Ja, kanskje bønnen ikke virket denne gangen. Vi venter på neste forkynner som kommer.
Keep going for prayer.
Fortsett å komme til forbønn.
But keep going for prayer to say, "Thank you, God."
Men fortsett å komme til forbønn med en holdning av
I'm beginning
at du sier takk
process.
Gud.
I'm receiving my healing. I am becoming well.
Og I det jeg tar imot helbredelse, så kommer jeg tilbake.
Yeah. So when we pray for people,
så når vi ber for folk,
it's not about healings.
Så handler det ikke om helbredelse.
It's about believing in the commission. It's about receiving the commission and acting on the promise of God.
Men det handler om å ha tatt imot Guds oppdrag til oss, og det å handle på hans løfter til oss.
Yeah. Believing in Jesus and all that he's promised to us.
Tro på Jesus og alt han har lovt oss.
And then just expecting him to finish the work with us.
Og så forventer at han fullfører sin gjerning med oss.
Now I won't. I'm not going to lie to you. I'm not going to kid you. Do I see every single person healed?
Jeg skal ikke lyge for dere. Ser jeg alle, absolutt alle helbredet?
No.
Nei.
But I have a blueprint in Jesus.
Men jeg har et forbilde, en blåkopi I Jesus.
And everybody who came to him was made well.
Og alle som kom til han ble friske.
And I always live for the blueprint.
Jeg løfter alltid opp den blåkopien.
In fact, let me tell you another story, and this one isn't a one-off, if you like, success.
La meg fordele en annen historie, og den handler ikke om du vil om det å lykkes.
We had a lady in the church, a lovely lady, one of these kingdom women that was just fantastic to be around all of the time.
Vi hadde en dame i menigheten, en fantastisk dame, en sånn Guds rike dame som det var bare så flott å være i nærheten av.
You know, if you wanted to be next to a, if you wanted to introduce a friend to a Christian and you thought, I really need to introduce them to the best Christian in the world who's cool at the same time. You know, not weird. She was the kind of person that you wanted to introduce you to.
Så hvis du hadde en venn du skulle introdusere til en kristen, og du tenkte jeg trenger å finne en skikkelig bra representant, og en som representerer Guds rike, men som ikke snål på samme tid, så var hun damen.
Nothing religious about her at all. She was just normal and great fun to be around.
Ingenting religiøst med henne. Hun var bare normal og moro å være med.
Anyway, she got cancer.
Men hun fikk kreft.
In a body, and we began to pray for her as a church. The whole church was praying for her. The elders were praying for her. We prayed and we prayed and we prayed because she was a fantastic Christian.
Vi begynte å be for henne. Menigheten ba for henne. De eldste ba for henne, og vi ba om helbredelse for hun var en fantastisk kristen.
Eventually, she couldn't be in the community with us anymore because she became so ill in her body.
Og etter en stund så kunne hun ikke være sammen med oss og fellesskap med oss lenger, for hun var så syk.
But still, we prayed for her and we prayed for her and we prayed for her.
Fremdeles så ba vi og ba vi og ba vi.
And her testimony throughout this whole time was incredible.
Og vitnesbyrdet henne gjennom hele den prosessen var fantastisk.
She just loved God, loved God, loved God.
Hun bare elsket Gud.
It came to the time when she was ready to die.
Så kommer det til det øyeblikk der hun ved å dø.
Her whole family gathered in the room with her. My brother-in-law was in there with her, with them as well at this time.
Og hele familien var samlet der i rommet, og min svoger var også der i rommet med henne.
The only other Christian in her family was her husband.
Den eneste andre kristne i familien var mannen hennes.
All the daughters were there, their husbands were there, the grandchildren were there as well.
Så døtrene og barnebarn og alle sammen var samlet der.
And my brother-in-law and her husband and her herself, they just began to sing songs that they knew from the church.
Og denne damen, mannen hennes og min svoger, de begynte å synge sanger som de kunne fra menigheten.
Just singing songs to the Lord, loving the Lord.
Sanger til Herren, elsket han.
And as they sang, those three voices became two voices in the room.
Og i det de sang, så ble de tre sangstemmene til to sangstemmer i rommet.
She went home to be with Jesus.
Hun gikk derifra for å være med Jesus.
But they kept on singing the songs in the room.
Men de fortsatte å synge disse sangene der i rommet.
And then after they finished singing songs, a nurse came into the room and she said, there's something amazing in this room.
Og så, når de var ferdige å synge, så kommer der en sykepleier inn i rommet, og hun sier, det er noe forbløffende her i dette rommet.
I've never seen a family continue the way that you've continued when their loved one has passed on.
Jeg har aldri sett en familie fortsette på den måten dere gjør når de har mistet en kjær.
So they were a witness to this nurse.
Så de var et vitnesbyrd for denne sykepleieren.
The whole family left the room and we had the funeral in the church and man, it was the most amazing funeral you've ever been to.
Og de forlot rommet der, og så hadde vi senere begravelse, og det var den mest forbløffende begravelse du kunne vært vitne til.
A real party about life.
En feiring av livet.
A great witness to all of the people.
Og et stort vitnesbyrd for alle som var der.
A number of months later, we received a phone call in the office from her son, this lady's son-in-law.
Og noen måneder senere så fikk vi en telefon til menighetskontoret fra svigersønnen hennes.
He said, can I come and talk to you all, please?
Kan jeg få lov til å komme og snakke med dere?
So he came into the office and he said there was something in the room when the lady died.
Så sier han det at han kommer på kontoret og sier at det var noe i det rommet når hun døde.
He said, I'm not a Christian, but there was something in that room. He said, I cannot deny it. He said, and I've been thinking about it and thinking about it and thinking about it. And all I can say is, it's God.
Og han sier, jeg ikke en kristen, men det var noe i det rommet som jeg ikke kan fornekte. Jeg har tenkt på det, og det må være Gud. Det må være Gud.
Can you tell me about God? Can you tell me about this faith that she had?
Kan dere fortelle meg om Gud? Kan dere fortelle meg om den troen denne damen hadde?
So we said, yeah, of course we can. We can invite you to our Alpha course and we'll spend some weeks with you and all of your questions will be answered.
Så vi sa, ja, klart vi kan det, og vi vil også invitere deg på Alfa-kurset vårt, så du kan være med der, og alle dine spørsmål vil bli besvart.
On the second week of the Alpha course, he gave his life to Jesus.
Andre uken I Alfa-kurset ga han livet sitt til Jesus.
The third week of the Alpha course, he was baptized.
Tredje uken på Alfa-kurset ble han døpt.
When he came out of the water, he was speaking in tongues.
Da han kom opp av vannet, talte han I tunger.
He went home and told his wife that he'd given his life to Jesus.
Han gikk hjem og fortalte sin kone at han hadde gitt livet sitt til Jesus.
She came along to the Alpha course with him.
Hun ble med på Alfa-kurset med han.
She gave her life to Jesus.
Hun ga livet sitt til Jesus.
She was baptized and filled with the Holy Spirit.
Hun ble døpt og fylt med den hellige ånd.
They came along to church with their children.
De kom på til menigheten med barna sine.
All of their children gave their lives to Jesus.
Alle barna ga livene sine til Jesus.
And had been baptized and added into the community.
Og døpt og lagt til fellesskapet.
Her sister heard about her salvation. Her sister heard about her sister's salvation.
Ja, søsteren til denne damen som har blitt frelst, hørte at søsteren var blitt frelst.
She rang us up and said, "Where's the nearest church to where I live?"
Og ringer oss opp og spør, hvor den nærmeste menigheten til der jeg bor?
So we pointed them to the church near to where she lived.
Så vi viste henne en menighet I nærheten av der hun bodde.
She went along to the church and she gave her life to Jesus.
Hun gikk I den menigheten og ga livet sitt til Jesus.
She was baptized and added into the church there.
Ble døpt og tillagt menigheten der.
Her husband saw the life that changed her.
Og ektemannen hennes så hvordan livet hennes ble forandret.
So he went to church and gave his life to Jesus.
Så han ble med til menigheten og ble frelst og døpt og tillagt menigheten.
They took their children to the church.
De tok barna sine med til menigheten.
The children gave their lives to Jesus and have been added to the church.
Barna ga sine liv til Jesus og ble tillagt menigheten.
The other sister now heard about her two sisters who have given their lives to Jesus.
En tredje søster hørte noe om disse to søstrene som hadde gitt livet sine
til Jesus. Where's the nearest church to me? Where's the nearest church to me? We showed her to the church.
Menighet.
She went along to the church.
Hun gikk til den menigheten.
She gave her life to Jesus.
Hun ga livet sitt til Jesus.
She was baptized and added into the community.
Hun ble døpt og tillagt menigheten.
She went back home. Her husband saw the change in her life.
Hun gikk tilbake og ektemannen så forandringen I livet hennes.
He went to church with her.
Han ble med henne I menigheten.
He gave his life to Jesus.
Han ga livet sitt til Jesus.
He was baptized and added into the community.
Han ble døpt og tillagt menigheten.
And I can't finish the story yet because I'm yet to hear about the children.
Og jeg kan ikke avslutte historien fordi at jeg har enda til gode å høre om barna.
This one lady died.
Denne ene kvinnen døde.
And all of her family came into the kingdom.
Og hele familien hennes kom inn I Guds
rike. We didn't see a healing in health.
Vi så ikke en helbredelse når det gjaldt helsen hennes.
But we saw a restoration of an entire family, generation to generation, added into the kingdom.
Vi så en hel familie gjenreist, generasjon på generasjon.
God is interested in fullness.
Gud interessert I fylde.
Chris, the guy's name's Chris. His testimony, he said there was just a fullness of life in the room.
Chris het han karen. Han sa det var bare en fylde av liv I rommet.
He said even though she was dying, there was just a fullness of life present in the room.
Selv om hun døde, så var det en fylde av liv I rommet.
And through this fullness of life, God was showing him that he was real.
Og gjennom denne fylden av liv så viste Gud han at han var ekte.
Fullness is what God is all about.
Denne fylden, det det Gud ute etter.
God doesn't do anything by half measures.
Gud gjør ikke noe halvveis.
Everything that he does, all of his words, all of his work is always to fullness.
Alt han gjør og alt han sier har en fylde med seg.
Habakkuk 2:14, God shows us his master plan for all of creation.
Og I Habakkuk 2:14 så viser Gud oss sin mesterplan for hele skaperverket.
He says, for the earth will be filled.
For jorden skal bli fylt.
The earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea.
Jorden skal bli fylt med kunnskapen om Herrens herlighet slik som vannet dekker havets bunn.
We talked yesterday about the kingdom culture. The culture of the kingdom is to fill the earth according to God's plan.
Vi snakket I går om Guds rike og denne Guds rike kulturen som skal fylle jorden.
Genesis 1, verse 28. You can flick there in your Bibles, but I'll read it out.
Første Mosebok 1, 28.
God's commission to us as humans is always to fullness. He says this, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth
Gud
and subdue it.
Gud velsignet dem og sa, bli mange og fyll jorden.
Fill the earth, rule over the fish of the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground.
Legg den under dere, dere skal råde over fisken I havet og fuglene under himmelen, over alle dyr som det kryrer på jorden.
God didn't leave anything empty in his creation.
Gud skapte ikke noe tomrom I sitt skaperverk.
He filled it all.
Han fylte det alt sammen.
God is about fullness.
Gud en som fyller.
God is all about fullness.
Gud handler om en fylde.
Yeah, Jesus came and he did everything to fullness.
Jesus kom og han gjorde alt fullt ut.
His first miracle.
Hans første mirakel.
Was about filling jars.
Handlet om å fylle disse karrene.
You remember the story?
Du husker historien?
Do you know what? I love that Jesus doesn't hold back in his miracles.
Jeg elsker det at Jesus ikke holder tilbake I sine mirakler.
He's at a party where everybody's already drunk.
Han på en fest der allerede full.
Everybody's already gone a bit crazy.
Alle har bikket litt over.
Right? This is if there was any time for a religious person to just kind of go, hang on a minute, I'm not going to do anything now.
Hvis det noen gang var noe øyeblikk for en religiøs person å komme inn og si, vent et øyeblikk, jeg skal I hvert fall ikke gjøre noe her.
And yet Jesus decides, no, this is the time for me to do the first miracle.
Men Jesus bestemmer seg for at, nei, dette det rette øyeblikk for meg til å gjøre mitt første
mirakel. But you know what? Everybody's drunk, so boys only fill the jars half full.
Men alle fyller så gutter bare fyller karene halvfulle.
Nah, okay, good. At least somebody here knows the Bible. No, he said, look at these guys. Boys, fill the jars.
Han sier, gutter, se på disse folkene. Fyll karene.
Fill the jars to fullness.
Fyll karene helt opp.
Yeah.
Ja.
Fullness.
Helt full.
Fullness, his first miracle.
Hans første mirakel.
Was to fullness, yeah.
Var å fylle helt opp.
He turned water into wine. And then when he ascended into heaven, he was seated at the right hand of the Father, and now he fills all things with himself.
Og etter at han hadde satt opp, satt han seg ved Faderens høyre hånd, og nå fyller han alle ting til sin herlighet.
Fullness is what it's all about, folks.
Denne fylden det handler om.
Yeah. Also this, man. I'll just say this, going back to that party.
Og tilbake igjen til festen.
The church has got to start to party again.
Menigheten må begynne å feire og feste igjen.
Can I just say this? The church can be the most miserable place in the world, but if you want to attract people to your church, you've got to learn to party.
Menigheten kan være den mest miserable plass I verden, men hvis du vil trekke verden til deg, så må du lære deg å feire.
I can switch on the TV on New Year's Eve, and I can see the whole world partying around the world.
Jeg kan sette på TV-en på nyttårsaften, jeg kan se hele verden feire overalt.
I can see thousands and thousands, hundreds of thousands of people all having a great time.
Tusener på tusener og hundre tusener som har det flott.
And then I can go to church and everybody's like this.
Så kan jeg gå til menigheten og alle
Thank you, Jesus.
Takk, Jesus.
When the baptism of the Holy Spirit came, it came in the midst of a great party.
Når dopen I den hellige ånd kom, så kom det midt I en stor feiring, en fest.
It was a religious festival. They were partying in the streets. They were having so much fun that even when the baptism of the Holy Spirit came, they thought, hey, these people are drunk.
De hadde en fest, og midt I den festen så kom den hellige ånd, sånn at til og med på pinsedag så var beskyldningen at, hey, disse folkene fulle.
So can I challenge you?
Så kan jeg utfordre deg.
Get excited to be an exciting people to be around. All of the time.
Vær begeistret og vær folk som det begeistrende å være rundt hele tiden.
Let yourselves go a little bit.
Slipp deg litt løs.
Shake it off.
Rist av.
Yeah? Let yourselves go a little bit. I say that to myself all the time as well. I get to a meeting and I think, you know what, I've got to dance right now. I've got to get excited about the king that I'm worshiping.
Jeg sier det til meg selv, og jeg kommer på et møte og sier, jeg må danse nå, jeg må vise begeistring for kongen.
I've got to really give myself to Jesus.
Jeg må gi meg selv til Jesus.
And that means I've got to really let go of what I've got up here first.
Og det betyr også at jeg må gi litt slipp på det jeg har her oppe først.
I was watching the children dancing at our meetings, I think.
Jeg så barna danse her I møtet.
I see the children dancing, I think, God wants us to be like the children.
Jeg ser på barna som danser, jeg tenker, Gud vil at vi skal være som barna.
They don't care what everybody else is thinking about them.
De bryr seg ikke om hva de andre tenker om dem.
They're just going for it. And you know what I've noticed? My kids, it's their first time here in Norway, but they've seen your kids dancing and having a great time, and my kids have wanted to join your kids straight away.
Og du vet, det det første gang mine barn her I Norge, men de kommer her, og så ser de at deres barn danser, og da får de lyst. Til å bli med deres barn med en gang.
There's something really attractive about people who are full of life.
Det noe tiltrekkende med folk som fulle av liv.
Yeah, so let that life flow, because that's what fullness is all about.
For det det fylde handler om.
Now my alarm just went off.
Alarmen min gikk.
No, I have 4 minutes.
Har 4 minutter.
Before we have to have a little break.
Før vi må ha en liten pause.
So I'm just going to go on and just continue to talk about the Holy Spirit, okay? The Holy Spirit came to do things to fullness.
Den hellige ånd kom for å gjøre ting med en fylde, fylt ut.
Luke chapter 1 verse 41 says this.
Lukas 1:41 sier dette.
When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leapt in her womb and Elizabeth was filled with the Holy Spirit.
Når Elisabeth hørte hilsenen, så hoppet barnet i magen hennes, og Elisabeth ble fylt av den hellige ånd.
Luke chapter 4 verse 1 says, Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led around by the Spirit in the wilderness.
Lukas 4:1 sier at Jesus, full av den hellige ånd, ble ledet ut i ødemarken.
Acts 9 verse 17 says this, so Ananias departed and entered the house, and after laying his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road by which you were coming, has sent me so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. And then in Acts 8 verse 8 it says, then Peter, filled with the Holy Spirit, and that filled with the Holy Spirit, spoke to the elders.
Så det var apostelgjerningene 9, Ananias som kommer inn i huset til Paulus, vers 17. Da gikk Ananias inn, og han kom inn i huset, la hendene på ham og sa, Saul, min bror, bli seende. Herren selv, som Jesus som viste seg for deg på veien hit, har sendt meg for at du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd.
And here's the reason why you must be filled with the Holy Spirit, and it's found in Acts 1, verse 8.
Og dette grunnen til at du trenger å bli fylt av den hellige ånd, og det finner du i Apostelgjerningene 1:8.
Jesus said, here's the knowledge that you need.
Jesus sier, her den kunnskapen du trenger.
You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. First here in Jerusalem, then beyond to Judea and Samaria, and then finally to the farthest places on the earth.
Og dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og Judea, i Samaria og like til jordens ender.
The fullness of the Holy Spirit is to enable you to be a witness.
Den hellige ånds fylde er for å gjøre deg i stand til å være hans vitne.
And when we come back after our little coffee break right now, we're going to talk about living life on full.
Og når vi kommer tilbake igjen etter en liten kaffepause, så skal vi snakke om å leve livet fullt ut.
And I'll just say this, when we might finish a little bit early, so if you have any questions that you'd like to ask, I want you to be bold and courageous. Do not be afraid or terrified, because I'm not going to bite your head off. But if you have a question to us, and we may have 5 or 10 minutes for anybody that might have a question, and we can hope to give you answers. No. There are prophets and apostles here who can take care of the trickier ones, and I'll take care of the fun stuff, okay?
Så da satser vi på å få litt tid til spørsmål, så vi ikke vær redd for å stille de. Så da vi... how long is the break? 10 minutter. La oss si at vi tilbake igjen her 5 på. Så prøver vi å være her klar til å sette i gang 5 på.
Setting my alarm clock.
Da setter vi på alarmen igjen.
I know how much you value your time.
Jeg vet hvor dyrebar tiden for deg.
And you know when we sit in the darkness and we go outside into the light, we wonder why we have to come back into the darkness.
Og du vet når vi går ut i lyset og varmen, så lurer vi på hvorfor vi må tilbake igjen i lys i mørket.
I have to say you have your Bible camp in a very beautiful location.
Jeg må si at dere har bibeluken deres på en vakker plass.
We have ours in the middle of a country showground.
Vi har vår bibeluke på en sånn her showground. Hva blir det et godt oversettelse på det da? Sånn,
our nostrils are filled with the fragrance of the farm.
Ja, Erling sier at showground er dyrskueplass.
Fullness.
Fylde.
Fullness is what life is all about.
Fylde er det livet handler om.
Yeah. And the Holy Spirit is the witness in your life to the completed work of Christ.
Og den hellige ånd er Guds vitne i ditt liv på Jesu fullbrakte verk.
Yeah, so if you've received the Holy Spirit into your life,
så hvis du har tatt imot den hellige ånd i ditt liv,
you have received to yourself the witness that Christ has completed a work in you.
Da har du tatt imot vitnesbyrdet om at Jesus har fullbrakt et verk i deg.
The Bible describes the Holy Spirit in many different ways. He is the one who brings comfort.
Bibelen beskriver den Hellige Ånd på mange ulike måter. Han en trøster.
He's the one who's called the teacher. He's the one who's called the guide.
Han kalles vår veileder. Han kalles en lærer.
He's the one that identifies us as sons and daughters of God.
Han den som identifiserer oss som Guds sønner og døtre.
He's the one that bears witness in heaven to the throne of God as to how we're doing here on the earth.
Han den som bærer vitnesbyrde i himmelen framfor Guds trone hvordan det går med oss her på jorden.
He's the one who is witnessing all the time through us.
Han den som vitner hele tiden gjennom oss.
Jesus was baptized in water.
Jesus ble døpt i vann.
And when he came up out of the water,
når han kom opp av vannet,
it says the heavens were torn open.
Det står at himmelen åpnet seg.
And the Holy Spirit descended on him.
Og den Hellige Ånd kom ned over ham.
And a voice came from heaven.
Så kommer en stemme fra himmelen.
That said, "This is my son, whom I love and in whom I am well pleased."
Dette min sønn, den elskede, som jeg har velbehag I.
And from that moment, the Holy Spirit is the driving force in Jesus' ministry.
Og fra det øyeblikket så den Hellige Ånd drivkraften I Jesu tjeneste.
Everywhere he went, the Holy Spirit was the one who was driving him forward.
Overalt hvor han kom, så det den Hellige Ånd som drev ham fremover.
It says that the first thing he did, he was driven into the wilderness.
Først var det at han ble drevet ut I ødemarken.
And for 40 days and 40 nights, he faced temptation.
Og I 40 dager og 40 netter møtte han fristelse.
And he overcame.
Og han seiret.
And then he came back into town.
Så kom han tilbake inn I byen.
And we're driven by the same Holy Spirit.
Drevet av den samme Hellige Ånd.
The Holy Spirit was witnessing through him.
Og den Hellige Ånd vitnet gjennom
ham. Declaring what God had spoken when he came down.
Og proklamerte det Gud hadde talt når han kom ned.
This is a child of God.
Dette Guds barn.
This is the child of God.
Dette Guds barn.
This is the child of God.
Dette Guds barn.
Wherever Jesus went, the Spirit testified
overalt,
to the voice from heaven that this is the child of God in whom God is well pleased.
Overalt hvor Jesus kom, så vitnet den Hellige Ånd om at dette Guds barn som Gud har velbehag I.
So much so that the first place that Jesus went to was back into the local church.
Faktisk sånn at den første plassen Jesus gikk tilbake igjen til den lokale menigheten.
And Jesus was just doing his thing, just talking.
Der Jesus gjorde det han pleide å gjøre, han snakket.
And a demonized person.
Og en som var demonbesatt.
The demon shrieked out.
En demon ropte ut.
A spirit shrieked out.
En ånd ropte ut.
I know who you are. Have you come to destroy us already?
Jeg vet hvem du har du kommet for å ødelegge oss allerede?
Jesus hadn't said anything to him.
Jesus hadde ikke sagt noe til ham.
But the spirit declared.
Den Hellige Ånd proklamerte.
This is the child of God.
Dette Guds barn.
This is the child of God.
Dette Guds barn.
Who God is pleased
with. Som Gud har
velbehag I. Do you know the same thing happened to you the day you were baptized and filled with the Holy Spirit?
Vet du at det samme skjedde med deg den dagen du ble døpt og fylt med den Hellige Ånd?
God himself tore open eternity.
Gud selv åpnet evigheten.
He put his great big God finger down into the earth.
Han kom med sin store guddommelige finger
ned på jorden. And he pointed straight at you and said, "You are my child.
Du mitt barn.
I love you and I am well pleased with you."
Jeg elsker deg og jeg har velbehag I deg.
And the Holy Spirit came.
Og den Hellige Ånd kom.
And the Holy Spirit lives in you.
Og den Hellige Ånd bor I deg.
And everywhere you go,
og overalt hvor du drar,
the Holy Spirit is saying, "This is a child of God."
Sier den Hellige Ånd, dette Guds
barn. This is a child of God.
Dette Guds barn.
This is a child of God.
Dette Guds barn.
You change people just by being in their presence.
Du forandrer mennesker bare ved at du I deres nærvær.
I love it. You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness.
Jeg elsker det. Dere vil få kraft når den Hellige Ånd kommer over dere. I love that. Vil være mine vitner.
I really, really love that. I love that because it's tough.
Jeg elsker det fordi det tøft.
You can't decide whether you're going to be a witness today or not.
Du kan ikke bestemme deg I dag for om du skal være et vitne eller ikke.
You can't wake up and say, "You stay here, Holy Spirit, I'm going off to work."
Du kan ikke våkne opp og si, "Okay, Hellige Ånd, bli du her, jeg går på jobb."
He goes, no, wherever you go, I go.
Nei, 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 overalt du går, går jeg.
Because wherever you go, I want the world to know who you are.
For overalt hvor du går, vil jeg at verden skal vite hvem du
I want the world to know that your father's pleased with you.
Jeg vil at verden skal vite at far fornøyd med deg.
I want the world to know that you're a child of God.
Jeg vil verden at skal vite at du
Guds barn. A son and daughter, I'm coming with you wherever you go.
Med deg overalt hvor du går.
And while you're doing your ironing, or you're doing your work, or you're sat at your computer, all I'm going to do all day long is just witness to every single person that's around you.
Og mens du gjør jobben din, du stryker tøyet overalt hvor det, så vitner den Hellige Ånd gjennom deg.
Deep is going to cry out to deep.
Dyp kaller på dyp.
This is a child of God.
Det
You're very, very different people from the people out there in the world.
Dere veldig, veldig annerledes folk enn de folkene som der
ute I verden. You used to be like that.
Du pleide å være sånn.
But now your identity has been changed. Your culture has changed. Your citizenship has changed.
Men nå din identitet, din kultur, ditt borgerskap forandret.
Your passport now looks like Jesus.
Ditt pass nå ser ut som Jesus.
Yeah, and actually you don't need a passport to get into the kingdom any longer.
Og faktisk, du trenger ikke et pass for å komme inn I Guds rike lenger.
You have the witness within you.
Du har vitnesbyrdet I deg.
This is a child
Dette
of God.
Guds barn.
You're a child of God. And the work of the Holy Spirit in your life is to train you, to teach you, to equip you in the ways of the kingdom so that you come to a place when you are ready to be adopted.
Og Guds gjerning, den hellige ånds gjerning I deg å trene deg og utruste deg sånn at du kommer til et punkt der du kan bli adoptert.
You see, kings have kings in kings and kingdoms, kings in the past would have children. Princes, princesses.
Konger, de har prinsesser og prinser, barn.
And when the child is born, the child is the inheritor of all things in the kingdom.
Og når barnet blir født, så de arvinger til alle ting I riket.
But the child can't rule anything in the kingdom when it's an infant.
Men når barnet lite, så kan de ikke få styre over noe I riket.
So what kings used to do was to give their child to a witness.
Så det kongene pleide å gjøre var å gi barnet over til et vitne.
This person would be their teacher,
Denne personen
skulle
være
comforter, læreren and
deres,
guide.
Trøsteren deres, veilederen deres.
This person would raise the child up in the ways of the kingdom.
Denne personen skulle oppdra barnet på kongerikets veier.
And as the child grew, the king would speak to the comforter, to the teacher, to the guide, and say, "How are my children doing?
Og når barnet vokste, så ville kongen snakke med denne veilederen og spørre, "Hvordan går det med barnet mitt?
Are they ready yet?
Barnet klart?
Are they ready to rule in my kingdom?
De klare til å styre I riket mitt?
And the teacher, the comforter, and the guide, his responsibility would be to say to the king, "Yes, they've learned this and they've learned that. They've come to maturity in this area, maturity, but they're not ready yet because they still have these other things to do."
Og veilederen sin oppgave ville være å si, "Ja, på disse områdene så har de kommet til modenhet, men her mangler de litt, og de ikke helt klare enda."
But when the day comes where the child is able to rule in the kingdom,
Men når den dagen kommer at barnet klart til å regjere I riket,
the witness would say to the king, "The child is ready."
Så ville vitnet si til kongen at barnet klart.
And the king would then adopt the child into a position of rulership in the kingdom.
Så ville kongen adoptere barnet inn til en plass hvor det hadde styre I riket.
And all authority in that area of the kingdom, in that place, would be given to the child because the child would be ready.
Og all autoritet på det området som det var satt til å styre ville bli gitt til barnet fordi barnet var klart.
God has sent the Holy Spirit.
Gud har sendt den hellige ånd.
Your teacher, your comforter, your guide to raise you, to change you, to teach you the ways of the kingdom of God.
Din veileder, din guide, din trøster for å lære deg, undervise deg Guds veier.
And you all know that anyway because you all have a testimony of when you were like this and now you're like this. And you're going to be like this because the Holy Spirit has been teaching you, has been training you, has been showing you a different way to live.
Og det vet dere alle, for du vet at du var sånn, og nå du blitt sånn, og du skal bli sånn, fordi den hellige ånd har trent deg hvordan du skal leve.
But all of this is just a place of education.
Men alt dette bare en forberedelse.
Because Jesus is returning.
Fordi Jesus kommer tilbake.
And when he returns, you will receive your inheritance.
Og når han kommer tilbake, vil du ta imot din arv.
You will find your place in adoption into the kingdom.
Du vil finne din plass der du blir adoptert inn I riket.
That's going to be amazing.
Det vil bli fantastisk.
You think the kingdom's great now.
Du tenker at riket fantastisk nå.
What's it going to look like when you're ruling and reigning in the cosmos beyond here?
Hvordan skal det se ut når vi styrer og regjerer I kosmos?
We move into butterfly effect. But I know this. I know. One thing I know, I pray and I talk to my father all the time about it.
Jeg ber og snakker til far om dette hele tiden.
There is a star.
Jeg ser det en stjerne.
Out there that I know that you want to show me one day.
En stjerne der ute som jeg vet at du vil vise meg en dag.
And I will want to be prepared to be able to rule and reign in all those places.
Jeg vil være forberedt på å styre og regjere
so Father, alle de plassene. So Father, I just ask, Holy Spirit, won't you change me? Won't you train
Helion,
me? And won't you
forandre
come
meg,
soon?
Tren meg.
So that I can inherit all things.
Sånn at jeg kan arve alle ting.
Yeah, exciting times.
Begeistrende tider.
Being a Christian is so much more than just going to church.
Være en kristen så mye mer enn bare gå I menigheten.
You know, the whole earth, you think the whole earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord. Well, that's incredible.
Tenk på at hele jorden skal bli fylt med kunnskap om Herrens herlighet. Det jo fantastisk.
But the whole earth, when it's filled, will only join with the whole of creation.
Men hele jorden, når den fylt, vil bare bli forent med hele skaperverket.
Yeah. And then whatever's beyond all of that, we don't know about yet.
Borten for det som vi ikke vet noe ting om enda.
God is much, much bigger.
Gud mye, mye større.
But we need the teacher. We need the comforter.
Vi trenger læreren, veilederen, trøsteren.
The Holy Spirit has come to prepare you and prepare me to rule in the age to come.
Den hellige ånd har kommet for å lære deg og meg å styre I den tid som kommer.
But the problem is we just keep him in our worship songs.
Men problemet at vi bare begrenser han til våre tilbedelsesanger.
Or we come into our rooms and we think he's in the light bulbs.
Eller vi kommer inn I rom og vi tror at han I lyspærene.
And if we hit the right chorus and we hit the right notes, he's going to come down from the light bulbs and bless us in the meeting.
Og hvis vi bare synger I rette tone og sånn, så kommer han ned fra disse lyspærene og velsigner oss før han går tilbake igjen til lyspæren.
And waiting for another week.
Og så venter vi en uke til.
Yeah, we do. We think people live like that. They live waiting. God, will you come down and bless us right now?
Folk lever på den måten. Gud, vil ikke du komme ned og velsigne oss akkurat nå?
When you opened your eyes in the morning, he said, bless you.
Når du åpner øynene dine om morgenen, så han der og sier, velsigne deg.
You've got another day.
Du har fått nok en dag.
Oh Lord, give us a great sign and a wonder in the meeting today.
Oh Herre, gi oss et tegn og et under I møtet I dag.
You're breathing, aren't you?
Du puster, gjør du ikke?
You're still living today.
Du lever fremdeles I dag.
Yeah, the Holy Spirit, switch yourselves on. Every day he's teaching you, every day he's guiding you, every day he's opening you up. But you just need to be here with him.
Den hellige ånd der hver dag og trener deg og underviser deg, instruerer deg, men du må være bevisst.
He's here right now. He's going to be here with you when you're outside. He's going to be eating lunch with you. He's going to be telling you, adding too much salt, get a bit more healthy.
Han her med deg nå, han kommer til å være med deg der ute, han kommer til å være med deg når du spiser lunsj, og sier at det ikke sunt for deg å spise, ha for mye salt på maten.
He's preparing you to rule and to reign all of the time, and he's taking our language that's in our mouths, and he's converting it into the ears of those around us to let them know that we are a child of God.
Han underviser oss hele tiden, og han tar språket vårt sånn at folk der ute kan skjønne det, og skjønne det at vi Guds barn.
And through all of this, he's teaching us how to rule and to reign.
Og gjennom alt dette så lærer han oss hvordan vi skal styre og regjere.
There's a lady in the church in London. Her name is still Thelma. She's not been changed.
Thelma. Den dame I menigheten I London som heter Thelma.
When she first came to the church, she was coming from a Hindu background. Her husband was a violent man.
Når hun først kom inn I menigheten, så kom han fra en hindu bakgrunn. Mannen hennes var en voldelig mann.
And she came along to the church and she heard all about Jesus.
Hun kom til menigheten og hun hørte om Jesus.
And she decided in herself that she was going to give her life to Jesus.
Hun bestemte seg for at hun ville gi livet sitt til Jesus.
And so she came to the front and she prayed the magic prayer.
Så hun kom til fronten og så ba den magiske bønnen.
There's no magic prayer.
Det finnes ingen magisk bønn.
She believed in her heart and confessed with her mouth that Jesus is Lord.
Hun trodde I sitt hjerte og bekjente med sin munn at Jesus Herre.
And we said, Thelma, if Jesus is Lord, you need to be baptized.
Og vi sa, Thelma, hvis Jesus Herre, trenger du å bli døpt.
She said, I don't want to do that.
Hun sa, det vil jeg ikke.
We said, well, you need to be baptized.
Vel, du må bli døpt.
You know, you need to learn.
Du må lære.
She went on her way, she went home, and her husband began to beat her because she was going to church.
Hun gikk hjem, og mannen hennes slo henne fordi hun hadde begynt å gå I menigheten.
She came along to the church, and she would pour out her heart and say, they've got these problems at home, there's these problems at home, it's really, really terrible.
Hun kom tilbake igjen til menigheten, og øste ut hjertet sitt, og sa, det problemer hjemme, og det skikkelig, skikkelig ille.
He said, Thelma, you need to be baptized.
Vi sa, Thelma, du trenger å bli døpt.
I don't want to do that.
Jeg har ikke lyst til det.
So she went away again, the same thing, and it just kept on repeating itself.
Så hun gikk tilbake hjem igjen, og det samme igjen tok seg.
She eventually came in and she said, you know something, I need to be baptized.
Så kommer hun tilbake en dag og så sier hun, vet du hva, jeg trenger å bli døpt.
We said, how do you know you need to be baptized?
Og vi spurte, hvordan vet du at du trenger å bli døpt?
She said, I think God told me.
Hun sa, jeg tror Gud sa det til meg.
We'd been telling her for weeks.
Ja, vi hadde sagt det I ukesvis.
I need to be baptized.
Jeg trenger å bli døpt.
So she went, she got baptized. We baptized her in the water. Now,
så hun ble døpt, vi døpte henne I vann.
Have I got enough time? Water baptism is the most powerful thing that you can do as a new believer in Christ.
Vanndåp er den mest mektigste tingen du kan gjøre som en ny kristen.
Do not withhold water baptism from anybody at all.
Og ikke hold dåpen I vann tilbake fra noen.
The supernatural power of going under that water and eternally cutting off a pursuing enemy is all found in water baptism.
Den evige kraften I det å gå under I vannet og kutte all påvirkning fra fienden, den ligger I dåpen.
Thelma went into the water and came out of the water.
Gikk ned I vannet og kom opp av vannet.
And she was completely changed.
Og hun var fullstendig forandret.
And I mean, she was completely changed. And God began to push back the enemy that was pursuing her.
Og jeg mener, hun var fullstendig forandret, og Gud begynte å skyve tilbake den fienden som var etter henne.
All of a sudden, things started to change in her life. Her husband, for some reason, had to go, and she was never bothered by him anymore.
Og ting begynte å forandre seg. Ektemannen måtte dra, hun ble aldri mer plaget av han.
She learned this phrase that she keeps using all of the time.
Og hun lærte dette utsagnet som hun hele tiden gjentar.
She goes into her house.
Hun går inn I huset sitt.
And she says, Father,
sier, Far,
I recognize your presence with me right now.
Jeg gjenkjenner ditt nærvær med meg akkurat nå.
And then she goes quiet.
Og så blir hun stille.
And she says, and God fills my house.
Og så sier hun, Gud fyller huset mitt.
Now God was already filled the house.
Og Gud hadde allerede fylt huset.
All she chose to do was put her attention on his presence.
Men alt hun lærte seg å gjøre var å vende sin oppmerksomhet til hans nærvær.
And in his presence, her life has been changed. The Holy Spirit has changed her in her life.
Og I hans nærvær så hennes liv blitt forandret. Hun blitt forandret I hans nærvær.
So much so that her cleaner came round and was cleaning her house.
Til en sånn grad at hun som gjorde rent I hjemmet hennes kom der for å gjøre rent.
And said, well, what's wrong with you?
Og spør, hva I veien med deg?
Thelma hadn't done any witnessing.
Thelma hadde ikke vitnet.
But something inside her was witnessing to this lady.
Men noe I henne vitnet for denne damen.
And she said, well, I've given my life to Jesus and I've been baptized.
Vel, hun sa, jeg har gitt livet mitt til Jesus, jeg har blitt døpt.
Well, what does that mean?
Hva betyr det?
Well, once you give your life to Jesus, your sins are forgiven. And once you are baptized in water, the enemy who pursues you because he hates the fact that you've come out of his kingdom, he's eternally cut off forever from you as well. And my life has been completely changed. God is in my house right now.
Så hun sier vel, når du gir livet ditt til Jesus, så blir du frelst, og når du blir døpt I vann, så blir fienden avskåret fra livet ditt, og livet mitt totalt forandret nå.
So the lady, her name is Violet. Violet said, oh, well, I'd like to do that too.
Og denne dame som gjorde renthet, Violet, hun sier, vel, det har jeg også lyst på.
So Thelma said, well, will you receive Jesus as your Lord and Savior?
Så Thelma spør, vil du ta imot Jesus som din Herre og frelser?
Violet said, yes, I will.
Violet sa, ja, det vil jeg.
She said, okay, well, stop your cleaning, let's go fill the bathtub.
Okay, slutt å gjøre rent, vi fyller opp badekaret.
No time like the present. So they filled the bathtub.
Så de fyller opp badekaret.
Violet gets in the bathtub.
Og Violet går opp I badekaret.
Thelma baptized Violet.
Thelma døper Violet.
Violet comes out. Soaking wet.
Drippende vått.
Yeah. So she gets out, her life is completely transformed.
Hun reiser seg opp derfra, livet hennes totalt forvandlet.
She walks into her home.
Hun går hjem der hun bor.
Father, I recognize your presence with me right now.
Far, jeg gjenkjenner ditt nærvær med meg akkurat nå.
And then she goes quiet.
Og så blir hun stille.
And just allows the Holy Spirit to minister to her as she goes about her life.
Og lar den Hellige Ånd betjene henne.
So her friend Jennifer comes round. Jennifer, her friend, comes over.
Hennes venn Jennifer kommer og besøker henne.
Now Jennifer knows Violet and Thelma.
Og Jennifer kjenner både Violet og Thelma.
What's going on with you guys?
Hva som skjer med dere?
Well, we've met Jesus.
Vi har møtt Jesus.
And we've been baptized.
Og vi blitt døpt.
Jennifer's like, what's that all about?
Og Jennifer sier, hva handler det om?
We got baptized, we came out of the water, now God fills everything.
Vi ble døpt, kom ut av vann, og Gud fyller oss.
And life's great. We're still just doing the same things that we do.
Vi gjør de samme tingene, men livet fantastisk.
But God's with us.
Gud med oss.
And we have peace.
Og vi har fred.
Would you like peace, Jennifer?
Har du lyst på fred, Jennifer?
Yeah, I'd like that.
Ja, jeg har lyst på fred.
Okay. Well, will you accept Jesus as your Lord and Savior?
Vil du ta imot Jesus som din Herre og Frelser?
Yes, I will.
Ja, det vil jeg.
Violet, fill the bathtub.
Violet fyller badekaret.
So they took her in, and the two of them, they baptized Jennifer.
So Violet oppi, og de to døper henne.
And Jennifer gets saved, and the Holy Spirit comes to live within her as well.
Og Jennifer blir frelst, og den Hellige Ånd kommer for å bo I henne også.
Now Jennifer hasn't spoke to her husband in 15 years.
Og Jennifer har ikke snakket med mannen sin på 15 år.
They live in the same house.
De bor I det samme huset.
He lives upstairs, she lives downstairs.
Han bor oppe, hun bor nede.
They would just fight one another. They were violent towards one another.
De sloss mot hverandre. De var voldelige mot hverandre.
And they have a daughter.
De har en datter.
A daughter. And what they would say is to the daughter, go upstairs and tell your father this.
det de ville gjøre var å si, gå opp til, gå ovenpå oss og fortell din far dette.
And so the daughter would have to go upstairs and communicate the message, and then she would come back downstairs and communicate the message.
For datteren sprang opp, kommuniserte budskapet, kom ned igjen og kommuniserte budskapet.
And this girl has only ever known this way of life. His father lives upstairs,
mother is downstairs. Og datteren hadde bare kjent denne type liv. Far bor oppe, mamma bor nede.
And I go upstairs and downstairs.
Jeg går opp og ned, jeg går opp og ned, bringer disse budskapene.
So Jennifer gets home.
Så Jennifer, hun går, drar hjem.
Father.
Far.
I recognize your presence.
Jeg gjenkjenner ditt nærvær.
And then she goes quiet.
Så blir hun stille.
And this is the thing. She said, I went and sat down in my chair in the lounge.
Jeg gikk og satte meg i stolen i stuen.
And God filled the room with love.
Og Gud fylte rommet med kjærlighet.
She said, I just suddenly found I had such love.
Og plutselig så fant jeg at jeg hadde kjærlighet.
And so I began to call for my husband.
Og så begynte jeg å rope på mannen min.
He had not heard me calling for him in 15 years.
Han hadde ikke hørt meg rope på han på 15 år.
And he came running down the stairs.
Han kom springende ned trappen.
And he said, what's wrong?
Han sa, hva i veien?
She said, I love you.
Hun sa, jeg elsker deg.
And in that moment, God just restored them.
Og i det øyeblikket så bare gjenreiste Gud dem.
15 years of separation.
15 år med atskillelse.
One God.
En Gud.
One recognition of his presence.
Gjenkjenning av hans
navn. And he restored the marriage.
Og han gjenreiste ekteskapet.
And they're lovely together now.
Og nå de fantastiske sammen.
Yeah. He still hasn't made his own confession yet.
Han har ennå ikke gjort sin egen bekjennelse.
But we keep the bathtub full.
Men vi holder badekaret fullt.
The baptism in the Holy Spirit is so powerful in your life. It's the key to living a normal life.
Det er nøkkelen til å leve et normalt liv.
So many people say, teach me the supernatural life. Well, that's the normal life.
Så mange sier, oh, vis meg det overnaturlige livet.
You are living an abnormal life. You are living an abnormal life.
Du levde et unormalt liv.
Now you're living a normal life.
Nå lever du et normalt liv.
The normal is the supernatural.
Det normale er det overnaturlige.
Jesus is the blueprint.
Jesus er blåkopien.
He's right here, he's right now, and he desires to fill your life.
Han akkurat her nå, han ønsker å fylle livet ditt.
When I look at Jesus and his relationship with his Father and the Holy Spirit, I look and I just see Jesus was so relaxed.
Og når jeg ser på Jesus og hans forhold til den hellige ånd og til far, så ser jeg at Jesus var så avslappet.
You know, when you look at him, you don't see him getting all nervous about stuff.
Når du ser på han, så blir han ikke litt sånn anspent og nervøs angående ting.
He's not waking up in the morning going, help me, help me, help me, help me, help me, help me, help me.
Han står og går på morgenen og sier, hjelp meg, hjelp meg, hjelp meg, hjelp meg.
He was normal.
Han var normal.
He was relaxed.
Han var avslappet.
He went through his life and whatever was in front of him, he wasn't fazed by it.
Han gikk gjennom livet, og det som møtte han, han ble ikke tatt av det.
He also didn't wake up in the morning and go, right, let's go find a deaf guy and a blind guy and a cripple.
Han stod heller ikke opp på morgenen og sa, okay, la oss finne en blind og en døv og en som er lam.
Boys, what we're going to need today are a few loaves and a few fish and about 5,000 people.
Gutter, det vi trenger i dag er, ja, okay, 5 brød, 3 fisker og la oss si om lag 5,000 folk.
No, he just went, got up in the morning and spoke with his father.
Nei, han bare stod opp på morgenen og begynte å prate med far.
Father, I recognize your presence with me today.
Far, jeg gjenkjenner ditt nærvær med meg i dag.
This is your day.
Dette er din dag.
Can I be a part of your day today?
Kan jeg få være en del av din dag i dag?
I appreciate that whatever I face today is part of your day.
Jeg takker deg for at uansett hva jeg møter i dag, så er det en del av din dag.
And it's going to bring you glory.
Og det skal gi ære til deg.
And then he went back to his friends and said, right then, boys, let's get in the boat.
Og så gikk han tilbake til vennene sine og sa, okay, gutter, la oss gå i båten.
Let's see what my father has prepared.
La oss se hva far har forberedt.
And it's the same thing for you and for me as well with the Holy Spirit.
Og det er det samme for deg og meg også, med den hellige ånd.
A willingness to say first and foremost, Father,
en villighet til å si først og fremst,
this is your life.
Dette er ditt liv.
This is your day.
Dette er din dag.
Let me be a part of it.
La meg få være en del av den.
That's your recognition to the Holy Spirit that you are willing to be molded and to be shaped and to be trained in the ways of the kingdom.
Det at du gjenkjenner den hellige ånd og lar han få forme deg og danne deg i Guds rikes veier.
And when you're like that, amazing things happen.
Og når du gjør det på den måten, så skjer det fantastiske ting.
Amen.
Amen.
Jesus wasn't, he just wasn't concerned about stuff.
Jesus var ikke så opptatt av ting.
Lots of people like it when evangelists come to town because they hope that the evangelist will teach them a method.
Mange er begeistret når evangelisten kommer til byen, for da tenker de at nå skal evangelisten lære oss en metode.
I wondered how many of you would like a method.
Lurer på hvor mange der som skulle gjerne ha en metode.
If you reach into your pockets, God supernaturally put a method in your pocket right now.
Hvis du tar hånd opp I lommen, så vil du finne at Gud har gitt deg en metode nå.
Have a look.
Se etter.
Grab a hold of it.
Grip tak I det.
Then let go of it.
Og så slipper du det.
And then pull out the method.
Og så trekker du opp metoden.
Yeah.
Yeah.
He's given you hands to heal the sick.
Han har gitt deg hender til å helbrede de
syke. He's given you his spirit on the inside.
Gitt deg sin ånd på innsiden.
And he wants you to just live a normal life.
Så kan du leve et normalt liv.
He wants you to live a normal life.
Han vil du skal leve et normalt liv.
Through your everyday life and through your everyday encounter, through him molding and changing your life, he enables you to be the witness in the world.
Og gjennom at du lever et normalt liv, og han får forme og danne deg, så gjør han deg til et vittne I sin verden.
You have to be bold and you have to be brave.
Du må være modig og du må være djerv.
Don't be afraid or terrified.
Ikke vær redd eller skremt.
Actually, I'll tell you this story as well.
La meg fortelle denne historien med deg.
My wife and I, don't worry, my alarm clock's going to go off. It's okay. We'd gone to a wedding, a friend of ours' wedding, and we happened to be sitting on this one table.
Min kone og vi var et bryllup, og en venns bryllup, og vi satt ved et bord.
And I was sat next to this really big guy.
Jeg satt ved siden av en svær type.
And as we're eating food, he looks to me and he says, "So what do you do?"
Og I det vi spiser, så ser han bort på meg og sier, "Så, hva gjør du på?"
I said, "Oh, well, I'm a church leader."
Jeg en menighetsleder, sier.
And he sat there very, very still.
Han satt der nesten sånn frosset.
Just looking at his plate.
Og så på tallerkenen sin.
And I just carried on eating.
Jeg fortsatte å spise.
And he looked at me and said, "Did you just say you're a church leader?"
Og så ser han på meg og sier, "Sa du nettopp at du var en menighetsleder?"
So that's what I am. Ja, just carried on eating my food.
Holder på med det, ja.
He said, "That's the bravest thing I've ever heard."
Han sa, "Det det modigste jeg har hørt."
I said, "What do you mean?" He said, "I asked you what you did for a living, and you just said, 'I'm a church leader.' Like that's okay and normal."
Han sa, "Jeg spurte deg hva du holder på med, og du sa jeg en menighetsleder, som om det helt greit, som om det normalt."
I said, "Well, that's what I do."
Ja, det jeg gjør.
He said, "That's the bravest thing I've ever heard." He said, "With all the stuff that you read about church leaders in the press."
Han sa, "Med alt det du leser I pressen om menighetsledere."
He said, "If I was a church leader, I wouldn't want to tell anybody about that."
Hvis jeg var en menighetsleder, jeg hadde ikke sagt det til noen.
He said, "But you're so normal."
Han sa, du er så normal.
"You're not weird."
Du ikke snål.
And you know what? For the whole day, he was just on me all the time.
Og hele dagen så var han på meg.
Let me meet my wife. You'll never guess what? He's a church leader.
Treff konen min. Du aner det ikke, han menighetsleder.
Now get this. He thought I was the bravest thing in all the world. I said, "What do you do for a living?"
Og han mente jeg var den modigste fyr på jorden. Jeg spør han, hva holder du på med?
He said, "I've just come back from Afghanistan. I'm a bomb disposal expert."
Han sa, "Jeg nettopp kommet tilbake igjen fra Afghanistan. Jeg en sånn som desarmerer bomber."
You think I'm brave?
Og du synes jeg modig?
I think you are the bravest person in the room.
Jeg synes du den modigste på jorden.
Man, he was offended by Christians and church leaders.
Han tok anstøt av kristne og menighetsledere.
He was offended by negative press and established Christianity.
Han tok anstøt av pressen og etablert kristendom.
When he looked at the church, he just saw religion. And assumed that every Christian and every religious leader was just like the buildings down the road.
Og når han så på de kristne, så tenkte han at det der religion, sånn alle menighetene.
And he never thought he'd meet anybody who was brave enough to say that they were a Christian or a Christian leader.
Han hadde aldri trodd han skulle møte noen som var modig nok til å si at de var en kristen eller en menighetsleder.
But then he was just drawn to us.
Men så ble han bare trukket mot oss.
He suddenly saw, "Oh, I recognize, actually," and the Holy Spirit is witnessing to him all the time. This is a child of God. Look at his life.
Look at the way he's living.
You're curious. You want to be close. In fact, we should be the best people in the room to hang out with all the time.
Og vi burde være de beste folk I rommet å henge sammen med.
Bravery is just admitting who you are.
Å være modig handler om å si hvem du
When I say be brave, I'm not saying get on the front line of everything and go in, you know.
Når jeg sier vær modig, så handler ikke det om at du skal være I første rekke på alt mulig som skjer.
Bravery for you might just be saying I go to church on a Sunday.
Men det å være modig for deg kan være å si at ja, jeg går til gudstjeneste.
Bravery can be just saying to your friend, you know what, God loves you and I'm going to pray for you in whatever situation that you're facing.
Mot kan være å si til vennen din at du, jeg skal be for deg I de vanskene du I.
But the Holy Spirit sees his bravery.
Og den hellige ånd tar tak I mot.
It's the enabler that you're a witness with your mouth to the that matches the spiritual witness that's coming from the inside.
Det som gjør at din munn matcher det åndelige vitnesbyrdet som kommer fra innsiden.
And this enables conversations to open up. It enables people to see more about, oh, I know what you're about now.
Og det skaper samtaler som gjør at folk kan si, jeg ser hva du handler om nå.
I was curious about the language that you were communicating to me.
Jeg ble nysgjerrig på det du sa til meg.
But now I know what you are.
Men nå vet jeg hva du
You're actually a good person to be around.
Du faktisk en som det godt å være I nærheten av.
Presenting the gospel should never be anything nervous. It shouldn't be a terrifying experience.
Det å dele evangeliet skulle aldri være noe nervøst, men det burde være fryktinngytende.
Do you know why? Because we're living proof that being in the kingdom of God is a good thing.
Vi levende bevis på at det å være I riket en god ting.
Has anybody here had a bad experience of becoming a Christian?
Det noen her som har hatt en negativ erfaring av det å bli en kristen?
Does anybody here regret coming into the kingdom of God?
Det noen her som angrer på at de kom inn I Guds rike?
Nobody.
Ingen.
It's a positive experience.
En positiv erfaring.
It's a good experience.
En god erfaring.
We are the living testimonies that coming into the kingdom is not disaster for your life.
Vi levende vitnesbyrd på at det å komme inn I Guds rike ikke ødeleggende for livet ditt.
We are fantastic adverts for Jesus.
Vi fantastisk reklame for Jesus.
Yeah.
Ja.
Acts 2 verse 42 says this.
Apostlagärningarna 2 vers 42 säger det slik.
In fact, you want to just read that to 47, end of 47.
Från vers 42 till vers 47. De höll sig trofast till apostlarnas lära och fällskapet, till brödsbrytelsen och bönerna. Var och en begreppet av ärefrykt och många under och tecken blev gjort av apostlarna. Alla de troende höll samman och hade allt fälles. De sålde egendomarna sina och det de ellers eide och delte ut till alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og I hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.
These people were happy, free people.
Disse folkene var lykkelige og fri folk.
They were living an irresistible life.
De levde et uimotståelig liv.
And everybody that joined them found liberation as well.
Og alle som ble med dem, de fant frigjøring også.
And this freedom can only come through the Holy Spirit.
Og denne friheten kunne bare komme gjennom den hellige ånd.
Our witnessing falls down when we don't have fellowship with one another.
Vårt vitnesbyrd raser sammen når vi ikke har fellesskap med hverandre.
Churches don't grow when they're just made up of individual Christians.
Menigheter vokser ikke når de bare satt sammen av individuelle kristne.
But churches that are united in the Spirit.
Men menigheter som forent I ånden.
Churches that recognize that we're all sons and daughters of the King.
Menigheter som gjenkjenner at vi alle sønner og døtre av kongen.
Churches that recognize that we're all growing and learning together.
Menigheter som anerkjenner det at vi vokser sammen.
Churches that don't exclude somebody because they've just become a Christian or because they haven't lived up to our holy standard.
Menigheter som inkluderer folk selv om de nettopp nye kristne, som ikke ekskluderer folk fordi de ikke lever opp til våre hellige forventninger.
Those are the irresistible churches. Those are the churches that are growing.
Menigheter. Det menigheter som vokser.
Those are the churches that have life.
Det menigheter som har liv.
These are like your churches.
Det sånn som din menighet.
Because you love one another and you care for one another in the spirit.
Fordi dere elsker hverandre og bryr dere om hverandre I ånden.
Jesus said this in John. He said, "Do not let your hearts be troubled."
Jesus sa dette I Johannes, ikke la hjertet bli grepet av frykt.
You believe in God, believe also in me.
Tro på Gud, tro også på meg.
In my father's house there are many rooms.
Og I min fars hus mange rom.
And if that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you?
Om det ikke var slik, hadde jeg da sagt at jeg går dit for å forberede en plass for dere.
And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me there.
Og hvis jeg går for å forberede en plass for dere, så vil jeg komme tilbake og ta dere med meg.
There is room in the kingdom of God for absolutely everybody.
Det rom I Guds rike for absolut alla.
There's room in your church community for absolutely everybody.
Og det rom I ditt menighetsfellesskap for absolut alla.
I said it yesterday, we are not producing cookie cutter Christians.
Vi producerar inte såna lika kopior av kristna.
We're all completely different.
Vi alla fullständigt forskjellige.
And the life of the Holy Spirit says to everybody, you're welcome to be with me. You don't look like me.
Og den hellige ånd sier, du er velkommen, du ser ikke ut som meg.
The way you grow in the kingdom's going to look different from me.
Måten du skal vokse I Guds rike på vil være ulik min måte.
But there's a place in the kingdom for you, just like me.
Men det en plass for deg I riket, akkurat sånn som det for meg.
Come and be a part of my community.
Så kom og vær en del av mitt fellesskap.
Let's learn together, let's grow together, let's experience things together.
La oss lære sammen og vokse sammen og erfare ting sammen.
That's attractive.
Det attraktivt.
That's what draws people in. Because
det
people,
trekker
can,
folk in.
People can look at you and go, I wish I could be like you.
For folk kan se på deg og tenke, and you know what? Jeg skulle ønske jeg kunne være som deg.
Thousands of people look at you every day and wish they could be like you.
Tusen av folk som ser deg hver dag og ønsker de var som deg.
But our voice is this, you don't need to look like me.
Men vår stemme du trenger ikke bli som meg.
You just need to look like you.
Du trenger å være deg.
With God on the inside.
Med Gud på innsiden.
And if you're willing to look like you with God on the inside, then you can come with me.
Og hvis du villig til å være som deg med Gud på innsiden, så bli med meg.
And together we'll do things good.
Og sammen så vil det bli bra.
Amen.
Amen.
When I first became a Christian, I faced people all the time telling me that I wasn't a Christian.
Da jeg først hadde blitt en kristen, så møtte jeg hele tiden folk som fortalte meg at jeg ikke var en kristen.
I didn't live up to the holy standard that everybody else set.
Jeg levde ikke opp til den hellige standarden som alle andre satte.
I have a wonderful father who, and mother who are great Christians.
Jeg har en vidunderlig far og mor som flotte kristne.
But when I became a Christian, a lot of people wanted to put me at that level of Christianity.
Men, og da jeg ble en kristen, så ønsket mange å sette meg på det nivået av å være en kristen.
I don't like being a fake Christian.
Jeg liker ikke å være en falsk kristen.
I'm honest with everybody.
Jeg ærlig med alle.
And so there were things in my life that I continued to do after I became a Christian.
Så det var ting jeg fortsatte med I livet mitt etter at jeg var blitt en kristen.
So much so that lots of people said, he's not a Christian.
Til den grad at mange sa, han ikke en kristen.
But there was a still, quiet voice inside me.
Men det var en stille røst på innsiden.
Don't worry.
Ikke bekymre deg.
I've got you.
Jeg har deg.
You are my child.
Du mitt barn.
I'm pleased with you.
I'm
going to change you.
Jeg skal forandre deg.
If you're willing to change, I'll change you.
Hvis du villig til å bli forandret, skal jeg forandre deg. Ikke hør på de
stemmene. Listen to those people.
Ikke hør på de folkene.
You're a child of God.
Du et Guds barn.
You're important to me.
Du viktig for meg.
And all I had to do was be willing to change.
Og alt jeg måtte var å være villig til å bli forandret.
And you know what? I'm not perfect yet. I know I look perfect, but I'm not
perfect.
Og vet
du hva? Jeg klar over at jeg ser perfekt ut, men jeg ikke perfekt.
But I'm changing.
Jeg forandres.
You know? And I'm amazed. I mean, I'm stood on a stage in Norway.
Jeg står her på en scene I Norge.
You know, from nightclubs to Norway.
Fra nattklubber til Norge.
You know, God's changing me all of the time.
Gud forandrer meg hele tiden.
And He's changing you as well. And when we give Him the recognition for that change,
og når vi gir han anerkjennelsen for
den forandringen, it enables Him to continue to move us forward. It enables us
to tillater han å hele tiden ta oss videre.
We have to be willing to enable every person to come into the kingdom of God.
Og vi må gjøre det mulig for alle mennesker å komme inn I Guds rike.
Everybody is welcome.
Alle velkommen.
You don't look like us yet.
Du ser ikke ut som oss ennå.
But come and be with us and we will do you good.
Kom og vær sammen med oss, det vil gjøre deg godt.
Just as you are, just be willing to change.
Kom som du men vær villig til å bli forandret.
And God will accept you right the way you are.
Og Gud vil akseptere deg sånn som du
It's this approach that we have when we're witnessing to people.
Det denne innstillingen vi har når vi vitner for folk.
By accepting everybody just the way that they are, we're not endorsing their behavior.
Ved å akseptere alle som de så godkjenner ikke vi oppførselen deres.
But we're accepting them just the way that they are.
Men vi aksepterer de akkurat sånn som de
Come with us and allow the Holy Spirit to do you good.
Og kom med oss og la den hellige ånd gjøre deg godt.
I have a friend.
Jeg har en venn.
I do have a friend.
Jeg har en venn.
I have a friend. When I first met him, he was in the church.
Nei, første gang jeg møtte han, så var han I en menighet.
But he is he's uneducated.
Han utdannet.
He was a football hooligan.
Han var en fotballhooligan.
An alcohol abuser.
Misbrukte alkohol.
A violent person.
En voldelig mann.
He spent time in jail.
Han var I fengsel.
He ended up when he came out of jail living on the streets.
Så kom han ut av fengsel og så lever han på gaten I Blackpool.
And another friend of mine called Jason met him there.
Og en annen venn av meg, Jason, møtte han der.
Met this violent, alcoholic, football hooligan, ex-prisoner, ex-convict.
Møtte denne voldelige, alkoholmisbrukende fotballhooligan som nettopp var kommet ut av fengsel.
And Jason said to him, "Come with me to church."
Jason sier til han, "Kom, bli med meg I menigheten."
I'll accept you just the way that you are.
De vil akseptere deg sånn som du.
And my church will accept you just the way
that you are. Jeg aksepterer deg som du, og min menighet vil akseptere deg som du.
And so he took this young guy was like, nobody's ever accepted me.
Så denne unge karen sier, vel, ingen har noen gang akseptert meg.
I'm a homeless, I'm living on the street.
Jeg hjemløs, jeg bor på gaten.
The church won't accept me like this.
Menigheten vil ikke akseptere meg sånn som jeg.
Jason took him and brought him into the church.
And Jason tok han med seg med I menigheten.
And he heard the gospel.
Der hørte han evangeliet.
And he gave his life to Jesus.
Og han ga livet sitt til Jesus.
And he got baptized.
Han ble døpt.
And he got filled with the Holy Spirit.
Han ble fylt av den hellige ånd.
And he is the roughest Christian that you've ever met.
Han den røffeste kristne du noen gang har møtt.
He is he's really rough around the edges.
Han har noen skarpe kanter.
Loads of stuff has to be sorted out in his life.
Mange ting som må endres I livet hans.
But I've known him for years now, and year after year, God has changed him and changed him and changed
him.
The Holy Spirit in him was just teaching him and molding him and changing him. And he's made loads of mistakes, just like me.
Han har gjort mange feil, akkurat sånn som jeg.
But God said, I've got you.
Men Gud sa, jeg har deg.
Don't worry, let's get up, let's keep going
forward. Ikke bekymre deg, reis deg igjen, la oss fortsette videre.
And he's constantly witnessing, he's out there on the streets. He said to me, Tim, will you buy me a megaphone?
Og han hele tiden ute på gatene der og vitner og sa, Tim, kan du kjøpe en megafon til meg?
Why do you want a megaphone?
Hvorfor vil du ha en megafon?
I just feel I want to go down to the city center and just shout and tell everybody that they need to know Jesus.
Jeg har lyst til å dra ned I sentrum av byen og just bare rope ut til folk at de trenger Jesus.
I thought, I'll see what I can do.
Jeg sa, jeg skal se hva jeg kan få til.
But let's start with you just going down and using your normal voice.
Men begynn med å bare gå ned der og bruke
oh, yeah,
din vanlige stemme.
Ja. Yeah, that's a good idea. I'll do that.
God idé.
I'll begin with that.
Jeg begynner der.
He just wants to tell everybody about Jesus.
Han har lyst til å fortelle alle om Jesus.
And yet he doesn't look like any Christian you'd ever want.
Men han ser ikke ut som noen kristen du noensinne har møtt.
But this guy, this uneducated, was uneducated.
Han var utdannet.
This person that society had written off.
Denne karen som samfunnet hadde avskrevet.
He said, I want to go to Bible school.
Sier, jeg har lyst til å gå på bibelskole.
Great, come to Bible school.
Flott. Kom på bibelskolen.
And I mentored him through the Bible school.
Og jeg hjalp han, trente han gjennom bibelskolen.
And then on his graduation day, he was there with his suit and his jacket and his hat and everything else.
Og der på avslutningsdagen så var han der med du vet disse her fine sånne der tingene som de har på sånne eksamensdager I USA og England. Ja.
Yeah. Anybody looking at him would never have known that he was on the streets.
Og ingen som så han da kunne tro at han hadde levd på gaten.
God had changed this guy's life.
Gud hadde forandret denne guttens liv.
And I sincerely say this to you, God can change the mess in your life.
Jeg vil si til deg, Gud kan ordne opp rota I livet ditt.
And if you'll allow the Holy Spirit to witness through you, and you'll just be normal.
Og hvis du vil tillate den hellige ånd å vitne gjennom deg, og du bare normal.
And you'll just invite people to join you in your community.
Og du bare inviterer folk til å bli med dere I det fellesskapet du lever I.
God will accept them just the way that they are.
Så vil Gud ta imot de akkurat som de.
And then don't, if we try not to fix people.
Og hvis vi prøver å ikke fikse folk.
But allow the Holy Spirit to change people.
Men tillater den hellige ånd å forandre folk.
We will be surrounded. This hall will be full 10 times over.
Så vil denne hallen fylles ganger 10.
With people whose lives speak of the goodness of the kingdom of God.
Med folk hvis liv taler om Guds godhet.
And it's when that happens that we see God's glory filling the earth.
Så ser vi Guds herlighet på jorden.
Live a full life every day.
Lev et fullt liv hver dag.
Live a full life every day.
Lev et fullt liv hver dag.
And then invite people to join you.
Og så inviterer du folk til å bli med deg.
That's the secret.
Det hemmeligheten.
That's the key.
Det nøkkelen.
To live in a life in the Holy Spirit.
Til å leve et liv I den hellige ånd.
Time has run out.
Tiden har sprunget.
I want to thank you for sitting and listening to me.
Takk for at dere har sittet og lyttet til meg.
We don't have time now for public questions, but if you have any questions that you'd like to ask me, I am going to be around in this area, and I'm happy to answer those questions.
Vi har ikke tid til å ta spørsmål sånn offentlig.
Shall we stand though? I just want to pray.
Hvis du har spørsmål til meg, så kan du komme til meg privat. La oss reise oss.
Just raise your hands.
Løft hendene dine.
Wiggle your fingers.
Vifte med fingrene.
Tickle the angels.
Kikle englene.
You can stop wiggling your fingers now. It looks weird.
Du kan slutte med fingrene nå, det ser snålt ut.
Heavenly Father,
Himmelske Far,
Father, we recognize your presence in this place.
Far, vi gjenkjenner ditt nærvær her.
Thank you that you brought us together by your Holy Spirit.
Takk at du har brakt oss
to learn and to fellowship with one another.
Ved din hellige ånd for å lære å ha fellesskap med hverandre.
Father, as I leave this place,
Og far, når jeg drar herifra,
Lord, I ask that I leave behind a deposit of peace in this house.
Far, jeg ber om at jeg skal få etterlate fred her I dette huset.
Let peace rest in every household represented here.
La fred hvile I hvert hjem som representert her.
Let peace rest in the minds, in the bodies, and in the spirit of every person here.
La fred være I ånd, sjel og kropp til hver person som her.
Bless them abundantly in their fellowship with one another.
Og velsign de rikt I deres fellesskap med hverandre.
Holy Spirit, lead them into the right direction for them to reach out into their communities.
Og Herre, led dem I riktig retning I forhold til å nå ut I på plassene der de bor.
Father, I present to you willing workers for your harvest field.
Far, jeg presenterer for deg villige arbeidere for din innhøstning.
Father, I present to you people who are accepting of all people.
Far, jeg presenterer for deg folk som vil akseptere og ta imot alle typer folk.
And I ask right now, Father, that you open their eyes to the harvest that's in front of them.
Og jeg ber deg akkurat nå, Far, om at du skal åpne deres øyne for høsten som like
Holy
foran
Holy Spirit, present to them the harvest that's in front of them.
Herre, Helligånd, vis dem høsten som rett foran deg.
And bring in the harvest now in Jesus' mighty name.
Og bring inn høsten nå I Jesu mektige navn.
Into every household and into every church, let there be an increase in the harvest.
Hver familie, hvert hus og hver menighet, la det være en økning av innhøsten.
Let there be an increase of joy in the house because the harvest is plentiful.
La det være en økt glede fordi høsten stor.
Holy Spirit, come through their words and through their actions and through every area of their life.
Helligånd, kom gjennom deres ord og deres handlinger og hvert område av deres liv.
Be that irresistible witness.
Vær det uimotståelige vitne.
That draws many to your throne, Father.
Som trekker mange til din trone, far.
Lord Jesus, I thank you for all that you've done for us.
Herre Jesus, jeg takker deg for alt du har gjort for oss.
I thank you that you're the same yesterday, today, and forever.
Og takk for at du den samme I går, og I dag, og til evig tid.
We can 100% rely on you. I thank you that we can rely on you 100%.
Takk at vi kan stole på deg 100%.
And as we go from here today, Father,
og I det vi går herfra I dag,
we're going to affect kingdom change in this nation.
Så skal vi være agenter for Guds rike forandring her.
In your mighty name, in Jesus' name.
I ditt mektige navn, I Jesu navn.
Amen.
Amen.
Amen. God bless you. Have a wonderful afternoon.
Ha en nydelig ettermiddag.
Be ready to join us this evening.
Og vær klar til
I kveld. And there's seminars this afternoon, I'm sure, but have a wonderful time. God bless you.
Ha en nydelig ettermiddag. Takk.